masupu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu, niko masupu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu.
Every time cut for windows anywhere, nyege na panda. Abo abo tunanzia mastingo. Every time cut for windows anywhere, nyege na panda. Abo abo tunanzia
mastingo. Niko masupu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu, niko masupu. Na masupu, niki wasupu, na o na tusupu.
Mwana kututa city na tumetoka visiti. Na dainya pro dry, wet not fry. I'm just a guy who you met and he hurts. Sijaidi zina venye muku wafisi. Ati mimnisa na natreka tisa na pira. Shepi ya pushe na ni mfupi fupi kakatutu. Nikika nyandoko napenda kukisoka neck. Gari ni bigi lakini ndi beba tunatek.
Jia nyonyo kami nuwa legs. Jua nyonyo na miukunyo keg. Jua nyonyo kame nuwa leg.
Na bedunjulo jua nyonyo na miukunyo keg.
Niko masupu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu. Niko masupu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu.
Set your tight girl. Na kuna mblaini atasema mina kwa copycat. Na nakwa beast toka east Mr. Cool Guy. Na ntakuteka ntakurada ndofwe my girl. Tight girl, and I could take and I could say stand up. Tight girl, and I could take and I could say stand up.
Anytime cut for windows anywhere, nyege na panda. Abo abo tunanzia mastingo. Anytime cut for windows anywhere, nyege na panda. Abo abo tunanzia mat.
Kuna shimo flani news na dingi dunda. After kuga pisuna nishereki upata. Iyo place ugro mazin kila space kuja. Inabakisa inengi ni kusereki shuja. Zimerunda nimevuva nimekata nimesunda. Kuna chuna adijofri mosiria anakam kutukoruba. Nikidiki iyo juja kidiki ananza kukua. Anarifuka anafura anapata beza na nguruma.
Anytime cut for windows anywhere nyege na panda. Abo abo tunanzia mastingo. Anytime cut for windows anywhere nyege na panda. Abo abo tunanzia
Niko masupu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu. Niko masupu, niko na masupu, niki wasupu, na o na tusupu.